mukalwa ngindoda uma ungakwazi ukukhetha onongiyekele ihambe ngizibonele ngifuna usasume baby ungakhathazeki ingwe mabalaba ashintsha mabalaba I'll get some time dial.